kirachi kebe mara ibintu ebyo amasago akawako omukwano ogu ochulira ochulira obango line muno kugabira obulamu bwange nkukwasa ebisenge by'omutima gwange kulowooza yekwemuka kwenzisa ontuse abalala gye batatuuka maama nze nno ntuse nkonzeza mukwano nkonzeza ne bwebe takika kova wa munange mba mukutya kebere takika etakikoba katikitiki wamanyiza ndekawo switi mba mukutya wamanyiza ndekawo munange mba mukutya okubisa byute wapangudenze onyumisa saba wapambanze wapamba kale mama jagala tuzimba makanda tuzimbe ravu ravu kalina nkwera bise ebya kutisanga ebya kurumya buli dakika jompanze kauntinga eri so special special to me zeno tuse mwozeza mukwano mwozeza newebe dakika kova wo munange mba mukutya kebere dakika edakikoba katikitiki wamanyiza ndekawo switi mba mukutya wamanyiza ndekawo munange mba mukutya oguchango 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 mutima oguchanga kusaba tonumya zine songa za mutima zerero kwe wade tunumirwe ono mwana mama tatuka mama zeno tuse mwanzeza mkwano kuziza newebe dachika kofa wa munange mba mkutia kebere dachika edachiko waka tikitiki wamanyiza ndekao sweet mba mkutia wamanyiza ndekao mkutia